ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle. Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane. Ngiyabonga mama ngokungithethe mhlane. Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle mhlabeni ukuze nami ngilile. Wangizala uwedwa emhlabeni ngaleso sikhathi kwakungekho ngisho udokotela. Ubuhlungu kakhulu ukuthi umama wasemane. Unkulunkulu wami zingazulile. Ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle. Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane. Ngiyabonga mama ngokungithethe mhlane. Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle mhlabeni ukuze nami ngilile. Into engixakayo emhlabeni ukuthi mama mange ngabizi igama lakhe into zami zonke zenze. Mama uyazi inota mhlabeni wazali qawe. Inkosi yomaskandi bebele. Abantu mabengibona la ngaphandle bathi yakwini. Abanye bathi ladlindile. Mama kusekuncane ngisakwenzile emhlabeni okhulu ngisazokwenza ngegama lakho. Oh baba wethu wasemazulwini mpela. Ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle. Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane. Ngiyabonga mama ngokungithethe mhlane. Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle mhlabeni.